Owo mukwano mbuliranga ko mwami mwami munango mbuliranga ko
mbuliranga ko ngotusizo kuja ne manya
mwami ogwandisa nakumanya utege kamera yo nejibobeza
mbuliranga ko ngotusizo kuja ne manya
era mwami ko lukonkona olwe chainga sumula
mbuliranga ko ngotusizo kuja ne manya
ingala bange nzagala okufa matu zitani kojo ulire
mbuliranga ko ngotusizo kuja ne manya
kuwange sina buli ajagala okubeza nge owulire bwe nyimba
owange
yanjigiriza yambulako kati emizimu gye giwulira naye senga mwebaza kufa kubanga yambuza nantegeka owulira akayimba kenkuyimbira bwonovumiriza notwokya mbulirangako baba munango mbulirangako obwaleewo ne mbutegeka awo munange nosanyuka ne byonoolya ne mbitegeka enva endiirwa ne nziteekawo ntegeka obukodyo ne nkyusaamu mbulira mwami nkwagala kufa mbulirangako mwami munango mbulirangako.